kupemphela koma mbuye sakundimva njala ntenda mafuzo andiliza ndikuona ngati mwina bible imadinamiza ziseko zamadaliso ndayesa kunoka mbuye sakutsegula padakalipoloka ndikula kwisabati mwina ndikakwele phili ndiuze nizochita mavuto wandiyambili mafuso wachuluka koma palibe oyankha ndimalomolila timadzuka benkukankha ndima ukuwawa ife timasekelela timadziwa tsiku lina madaliso azatigwela yes.
Every time I'm feeling down, every time I'm feeling weak, yanga na kumamba, you will get there. Every time I'm feeling down, every time I'm feeling weak, yanga na kumamba, you will get there. You will get there.
Kuigana so wajochita poti udakali mwana kanika kugona usiku kumangolila deka ambuye Yesu azakupasa njila unalemba maeso osa konza lembanso kumenya haso osa teka menyanso osa kifa ye wasifana wa wiki ngati pano sizu teka Yesu menya so repeat
guli mavuto netzankawa usalile yangana zamawa